Good morning, Kings. We love it in the morning. Mina, I will not leave my kids. No, Makelwane. No. Yes, I can leave them with my family. Ekhaya. Ekhaya. Ifemeli ngisho umama no sis bam. Those I trust with my life. But la, ngihlala khona la emqashweni. Ngamane ngimshiye ngedwa. Owamuna 11. Ngaqala ukumshiya yedwa na 5. So I trust him, I won than nalapho makhelwane lapha. Hi guys, kubi 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 kubi, yeke.